mfethu kunini ntwana ulele like vuka ntwana vuka kunini ulele phela melwe kwakho manje angeke mfethu kunini ulele walala kangaka phela nawe mfethu yini manje
ushaya papalazi mfethu
hayi mfethu ngizoshaya papalazi ulale 7 hours kwami mfethu udakwe blind kwami
ulele akabani manje leli elami le jazz olifake manje
hayi bo madoda nanginganazi ningabobali nabo mnyama phela ngikuphi la manje unazothi ngimnyama useval mfethu
ngiseval
ngizokugela ngoba phela mangihlale kwaslo useval mfethu bophuza utshona abanye abantu kakhulu bathi ugijima from industry
wabantu abadakwe mara I'm sure ngishaya 4 beer manje
ngishaya 4 case yamabhiya ushaya
4 case yamabhiya
ushaya 4 beers mfethu manje ubetha ama crate ayifoko
Iyo
uba nonkundi impandla uzikunde wena impandla
ngiphela ngina ama waves
uba nonkundi impandla
uzikundele
adakumele iwani
ngiyashala mbekami impandla
mfethu ukwazi ukuthi yangihlala ibosobusagila nyana
manje khanda zami sagila ngiunderstand mina ngoba uzikunde wena
nje impandla ngiyayitshele mfethu relax mfana sangilexa mfethu
wayithi
sithi lase Croatia
muda go angazwenza ukuthi uyo
uba nonkundi impandla sase Croatia manje ngo 11 angazi muntu e Croatia
namangazwa
uyabona
Croatia,
I'm not going to Croatia.
I'm not going to Croatia.